kwake.
Yule, yule,
shukrani kwake.
Yule, yule,
inasema shukrani kwake.
Yule, yule, yeah.
Tulipotoka mbali na jamana disi zile to the beat ya siwezi sema. Wamesema mengi ndugu we, sikio tukafunika hatutaki we. Wanataka leta uchafu kwenye roho yako ndugu, sikubali we. Eti wale marafiki kumbe ndo mwenzao neno sahihi. Wanajifanya ndi mandugu wanaongea. Shukrani kwake
yule, yule,
shukrani kwake
yule, yule,
shukrani kwake kwake.
Yule, yule, yeah.
Wamekuchoma tu ama umebadilika wewe, umetoboka tu ama umeletwa.
Kila wakati pita tu, unataka nini we? Hati mangu mingu mitu pita wewe,
ama nipapote wewe, situ naipenda wewe.
Basi poa kidogo, pumzika kidogo, poa kidogo. Ande poa kidogo, pumzika kidogo, poa kidogo.
Eti wale marafiki kumbe ndo mwenzao neno sahihi. Wanajifanya ndi mandugu wanaongea. Shukrani kwake
yule, yule,
shukrani kwake yule.